wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug ayaa hay-adda safety children waxa ay kala wareegtay agaba loogu talagalay adeegyada caafimaadka in wasaaraddu ay u fududeyso gaadiidkan ayaa ahaa gaadiidka ambalaasta ee loo yaqaano gurmadka degdega ah xuseen cabdullaahi nuur oo ku hadlay afka hay-adda safety children ayaa ka warbixiyey iskaashiga wada shaqeynta ka dhacaysa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda safety children.
wasaaradda caafimaadka waxay ahayd in referral systemka la adkeeyo. referral systemna wax kale laguma adkeyn karo. It's all about ambulance. bahda caafimaadka garanaysa 3 P's bay dhahan, waa in dee waqtigii iyo goobtii on timekii wixii dhanba la fiirinayaa. hadduusan gaadiidkii jirin, macnaheedu waxay tahay dee wax la yiraahdo referral system halkaa kama jirto. Save the children kulli wasaaradda caafimaadka kaliya lama shaqeyso, wasaarad badan bay runtii la shaqeysaa. Laakiin caafimaadku waxaa moodaa in saaxib dhow ay la tahay runtii. In ka badan 10 sano bay hadda ka shaqeynaysaa caafimaadka kaliya, ay la shaqeynaysay partnership with wasaaradda caafimaadka. markii dee ambulance laga hadlayo waa humanity wax kale dee ma ahan. qofka halkaas bay wax jiraan, haddii la yiraahdo inuu dee waqtigii noqoto buu horay ka dhaqaaqi karaa, rabo suu ku saleynay way fog tahay shidaalka yar halkaas qaabkaas iyo waxyaalo kaloo dee dadbanaysan jirin insha allah. taana dee waa huba wasaaraddan galmudug confidence badan baan runtii aan ku qabnaa anagu sayda jilan ahaan, ayagana waaga mahad celinaya runtii kalsoonida dheeriga sayda jilan ay ku qabaan wasaaradda runtii. wasiir hogaamintaada adiga iyo tiimka waa kaaga mahad celinaynaa runtii.
wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug cabdiweli cabdullaahi jaamac ayaa u mahad celiyay hay-adda isagoo sheegay in gaadiidkan uu muhiimad gaar ah u leeyahay wasaaradda, isla markaana ay wasaaraddu dadaal xoogan ugu jirto sidii deegaanada ka fog magaalooyinka loo gaarsiin lahaa adeegyo caafimaad oo dhammaystiran, gawaarida ambalaastuna ay qayb ka yihiin.
waxaan halkan rabaa maanta marka koowaad inaan uga mahad celiyo saaxiibkana ee koowaad hay-adda Save the Children iyo doonarkii ku deeqay baabuurtan maanta meeshan taagan iyo kuwii hore maaragtay ayay ka horreeyeen soo gaarsiiyeenba. sida quruxda badan ee mar walba Save noogala shaqeyso horumarinta adeeg dhammaystiran ama adeeg caafimaad inay helaan iyo horumarintiisa iyo inay helaan bulshada galmudug caafimaad ballaaran. baabuurtiina waa nagala qayb qaateen markeedii horena si qurux badan ayay xarumaha caafimaadka gacanta uga haya ay ku hayaan uga shaqeeyeen. markastana waxay ka jawaabayeen baahiyaha goonida ah ee ka baxsan adeega ay hayaan, siday qoyan ugu soo heli lahaayeen dhaqaale ugana qayb qaadan lahaayeen. waa uga mahad celinaynaa Save the Children garab istaaggooda mar walba ay garab taagan yihiin wasaaradda caafimaadka galmudug iyo dhammaan wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha kale ee istadyada kaleetaba. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay inta hadda noo hayaan ay si laba jibaari doonaan.
gaadiidkan ee la wareegtay wasaaradda caafimaadka galmudug ee gurmadka degdega ah ayaa ku soo aadaya iyadoo wasaaraddu ay wada dadaalo ku aadan sidii ay bulshada deegaanada galmudug u gaarsiin lahayd adeeg caafimaad oo tayo leh.